mwami wanjye naratangaye natangazwe n'ubuntu bwinshi wangiriye mwami wanjye urahebuje wambereye ibyo nabasha gusobanura wambereye ubwambaruta wambereye umukunzi w'ibihe byose ni wambereye umucunguzi gusa wambereye inshuti ya bugufi nzajya mbitsaho amabanga yanjye nakuvuga gakwira bugacya ni wambereye umucunguzi gusa wambereye inshuti ya bugufi Nzakunamba teka ryose ni wowe nshuti idahemuka wambereye umukunzi mwiza nzabivuga hose babimenye nzakunamba teka ryose ni wowe nshuti idahemuka wambereye umukunzi mwiza nzabivuga hose babimenye wambereye ubwambaruta wambereye umukunzi w'ibihe byose ni wambereye umucunguzi gusa wambereye inshuti yawe nzajya mbitsaho amabanga yanjye nakuvuga gakwira bugacya ni wambereye umucunguzi gusa wambereye inshuti ya bugufi ni wambereye umucunguzi gusa wambereye zajya mbitsaho